bulshada nabintii jacaylkiiyo helaygu shilbineed inagoo rullahanshada nabintii jacaylkiiyo helaygu shilbineed